suratajen umwaka muhire naringize akabazo gatoya radio ishakwe ijwi rya RFM ivugira i Washington DC turi ku cyumweru tariki ya 31 ukuboza umwaka w'2017 dufite saa 9 n'iminota 7 isaha ya Washington DC tukaba dufite saa 3 z'ijoro n'iminota 7 nanone isaha za Paris n'ahandi mu Burayi bwo hagati ni ukuvuga saa 4 z'ijoro n'iminota 7 i Helsinki muri Finland isaha uwo mujyi uhuriyeho na Kigali kuko naho ni saa 4 z'ijoro. Muri kino kiganiro dusubiza amaso inyuma tureba umwaka w'2017 muri kumwe nanjye Joseph Ngarambe ndabashuje kandi mbifurije umwaka mushya muhire w'2018 umwaka ushigaje hafi amasaha 9 i Washington DC, hafi amasaha 3 gusa hano mu Burayi bwo hagati, na hafi amasaha 2 gusa i Helsinki ahari umunyamabanga mukuru w'ishyaka ishakwe Rwanda Freedom Movement. Muri kumwe kandi nanjye na Dr. Theogene Rudasingwa, umwe mu bagize komite nkuru y'ishyaka ishakwe Rwanda Freedom Movement, akaba ari bere na perezida mukamuri kumwe kandi na Bwana Sixbert Musangamfura, umwe mu bagize komite nkuru y'ishyaka ishakwe Rwanda Freedom Movement, akaba ari n'umunyamabanga mukuru w'iryo shyaka. Nagira ngo rero tudatinze tufungure mikro perezida w'ishyaka ishakwe Dr. Theogene Rudasingwa asuhuze abatwumva anabifuza umwaka mushya muhire. Ijambo ni ryawe muvandimwe Theogene.
Mbanje mbasuhuze Yosefu, mbasuhuze nabe wawe, kandi mbifurize umwaka mushya muhire. Dore kumaze kuvuga mwebwe musigaje amasaha 2 gusa, ariko twe turacyari kuri, turacyafite amasaha 9. Murakomeye iwanyu aho ngaho?
Turaho uretse ko gripe yangabye igitero ejo yashatse ko nayo kunkureho umunsi mukuru, ariko ntakiri bugereho, ubundi byari bimeze neza.
Mbanze nasuze Sixbert Musangamfura, murakomeye iwanyu aho ngaho Helsinki, namwe musigaje amasaha 2 nako kwa Yosef ni amasaha 3.
Muraho
twebwe
nanjye nagira ngo mbonereho mbifurize umwaka mushya muhire hamwe n'abanyu. Ndagira ngo nanifurize umwaka mushya muhire abaduteze amatwi bose n'abanyarwanda bose ndetse n'abaturage bo mu karere k'iwacu n'abandi bose bashobora kumva iyi radio cyangwa se bashobora kuzakurikira bino biganiro. Murakoze.
Ubwo nk'uko wari ubinsabye Yosef, rwose nagira ngo ahubwo mbanze nshimire radio ishakwe kuba iduhaye aka kanya ko kwifuriza abakunzi ba radio, abayoboke b'umuryango wacu ishakwe Rwanda Freedom Movement, abanyarwanda muri rusange, ndetse n'abanyamahanga bakurikirana iby'u Rwanda bakurikirana ibi ngibi tubishobozwa n'iyi radio, radio ishakwe. Nawe kubwawe ku giti cyawe Yosef, ngushimire kuba iki gihe cyose, uyu mwaka wose, amanywa, ijoro, mu bushobozi bwose tuba dufite, kandi butarinda bwinshi ko iyo radio yakomeje kugira ibiganiro bitwungurira ibitekerezo kandi abanyarwanda bakunda bakomeje no gukurikirana. Ngushimire rero nawe ku giti cyawe kuko ubidushoboza muri izi program. Mbonereho umwanya no gushimira abo dufatanyije uru rugendo, harimo abayobozi bagize komite nkuru, harimo abayobozi mu rwego rwa komite nshingabikorwa executive committee, abayobozi hirya no hino n'abayoboke bacu bo muri uyu muryango duteraniyemo. Nagira ngo bose mbifurize umwaka mushya muhire wa 2018, kandi mboneho n'umwanya wo kubashimira kuko uyu muryango wacu ishakwe ntabwo umaze igihe kirekire, ndetse abenshi natwe ubwacu turimo, iyo dukurikije tukareba bimwe mu byo tumaze kugeraho, hari igihe umuntu yibwira ngo tumaze igihe kirekire cyane, ariko tumaze ngira ngo ejo Yosef nibwo tuzaba twujuje
ejo tuzaba twujuje amezi atandatu
tuzaba twuje amezi atandatu byiriho nta bandi tubikesha turabikesha abayoboke abayobozi b'uyu muryango ishakwe umaze nyine icyo gihe gitoya ugerageza kugeza ku banyarwanda ibyo twabasezeranije kandi ni igihe gitoya ariko icyerekezo ndamya ko ari icyerekezo gifitiye akamaro abanyarwanda bose gifitiye akamaro u Rwanda ndetse gifitiye n'akamaro n'abaturanyi bacu ibihugu byacu ibihugu bihanye imbibono u Rwanda nabyo dore ko ibibi byo mu Rwanda n'ibyiza byo mu Rwanda buri gihe bisandarira muri ako karere ubwo nagira ngo rero mushimire nyine abo bavandimwe bose dufatanyije uru rugendo hanyuma nanone nshimire abanyarwanda abanyarwanda kubera ko u Rwanda nk'ukuntu tubizi ntabwo yari umunsi wo gusubira mu bibi byakomeje kuranga u Rwanda muri uyu mwaka no muri iyi myaka myinshi ishize ariko nagira ngo muri ibyo bikozere muri uwo munaniro muri uko kubabara mu bibazo byinshi byinshi byugarije u Rwanda umuntu ashimira Imana ko ikomeje guha intege ikomeje guha imbaraga ikomeje guha kwihangana mu banyarwanda kuko yaba bitari ukwihangana mu by'ukuri iby'u Rwanda byaba bimeze nabi kurusha n'ukuntu twebwe abanyarwanda tubibona baba ari abo mu gihugu cyangwa se hanze yacyo nagira ngo rero nshimire Imana ko muri ubwo bubabare ko dukomeje kwihangana kandi mu by'ukuri tubabaye nshimire abanyarwanda rero ko bakomeje kwihangana kandi bakomeje no kugira icyizere yuko amaherezo nubwo tumwe mu bibazo bitoroshye ko amaherezo nta kabi kadashira n'ibyo bibazo nabyo amaherezo bizashira kandi bizashira kubera ko hari abanyarwanda babihagurukiye kabone nubwo baba bigaragara ko ari bake kubera ko nta kuntu mu Rwanda uko ibintu biteye abantu bashobora kugaragaza ibyo bemera ari nacyo kimwe uru rugamba turiho tugomba kururwana mpaka turutsinze ntawe umenya ntawe ubwira undi uko atekereza mu Rwanda ndetse byanadukururukiye no muri aya mahanga ubona abantu baba bihisha batavuga ibyo bemera ariko ibyo nabyo amaherezo bizashira kuba rero ko hari abanyarwanda biyemeje ko urwo rugamba tugomba kurugumaho kakazagira igihe turutsindira nabyo ni ibintu umuntu yashimira Imana kandi agashimira abo banyarwanda bamaze kwifatanya b'ingeri zose mu buryo bunatandukanye yewe ariko iyo nyota yuko ibintu mu Rwanda bigomba kuzahinduka amaherezo tuyisangiye turi benshi nagira ngo rero mboneho umwanya nk'umuntu umwe mu bayobozi umwe muri mwe no mu bayoboke b'uru rugamba twatangiye nagira ngo nshimire bose ari abanyarwanda nyine nk'uko nari mbivuze ari natwe abayobozi n'abayoboke b'ibi bintu turimo kandi twe no kwibagirwa n'abanyamahanga hari abo twakoreye ibyaha hari abo batukoshereje ariko ibyo rero byose u Rwanda rufite abaturanyi nta muntu wishakira abaturanyi aho dutuye twaje kwisanga dusanga aribo baturanyi dufite ubwo rero nabo mu by'ukuri two no kubashimira harimo abo twahungiyemo hari abadufasha no hirya no hino aho turi ahangaha turi mu bihugu by'amahanga ayo mahanga nayo tujye tuyashimira ko yaduhaye ubwo buraro tukigerageza gushaka kwishakira inzira yaho natwe ubwacu tuzaba dufite ahacu tukagira ubutwererane nabo tukagira umubano nabo ariko tutabateye ibibazo nabo bataduteye ibibazo nibyo jyewe nagira ngo nishimire kuri uyu munsi kandi nshimire nyine na mwese mwese abagize uruhare muri uyu mwaka kubaka ibyo turimo twubaka, kandi nifuriza mwe n'imiryango yanyu mwese mwese amahoro y'Imana mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani. Ubwo Yosefu naba ngushubije ijambo.
Ndagushimiye muvandimwe Tojene, umaze rwose umaze kwifuriza umwaka mushya muhire abanyarwanda n'abayoboke b'ishyaka ishakwe Rwanda Freedom Movement. Unashimira radio yayo ibikorwa yagiye ikora muri iki gihe gitoya cyane imaze kimwe n'iryo shyaka, no kuvuga amezi atandatu azuzurejo. Sixwell Musangamfura uri umunyamabanga mukuru ukaba n'umwe mu bagize inama nkuru y'ishyaka Rwanda Freedom Movement. Mbere yo kugira ngo tujye turebe ibintu by'ingenzi byabaye muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi, haba mu Rwanda, mu karere ruherereyemo cyangwa ku mugabane wa Afurika no ku isi, imbere y'ibyo rero nawe wafata ijambo wenda waba nawe ufite icyo uvuga kuri y'aya mezi atandatu tugiye kumara muri Rwanda Freedom Movement ndetse na radio yayo. Ndaza kuhita mbwira abahe batwumva ibyo tugiye kuganiraho ibintu by'ingenzi nyine byabaye haba mu Rwanda, haba mu karere rutuyemo, haba ku mugabane wa Afurika ndetse no ku isi. Noneho tuzokomeza ikiganiro, ijambo ni ryawe Sixwell.
Murakoze Bwana Yosef Ngarambe. Ndagira ngo nongere nanjye nshime kandi nguhereho kubera yuko iyi radio tuvugiraho kuba imaze kugira amateka ifite mu gihe cy'amezi atandatu tumaze dushinze ishakwe Rwanda Freedom Movement. Iyi radio yahabaye indashyikirwa, wakoze uko ushoboye, ibiganiro biratangazwa, abanyarwanda bamenya ishakwe Rwanda Freedom Movement ndetse tugenda dushyikirizwa ubutumwa buturutse hirya no hino, kandi ugasanga kenshi abantu ijwi ryacu ryarabagezeho binyuze kuri iyi radio. Ni igikorwa gikomeye rero, ngira ngo ngushimire by'umwihariko. Ndagira ngo kandi nshimire na bagenzi banjye bahagurutse bakitanga, cyane cyane intego twashyize imbere yo guharanira ukuri. Ukuri ni ikintu gikomeye cyane mu Banyarwanda, kubera ko mu Banyarwanda kera bajyaga bavuga ngo aho kuryamira ukuri waryamira ubugi bw'intorezo. Ariko rero ibyo aho ngaho nyine hari kera, n'Abanyarwanda hari ibyo bavuga ngo ibyo hari kera. Ubu ngubu rwose ikinyoma nicyo cyafashe intebe, ku buryo ahubwo uvugishije ukuri ari ugwa aho ngaho. Kuba rero twarabyiyemeje tugahaguruka, twahagurutse tuzi neza ko kuvugisha ukuri cyangwa kuguharanira bizaryaryata abanyarwanda bahisha ukuri, baba ari abari ku butegetsi bwa FPR-DMI, baba ari nabibona yenda mu bya MLN-CDR byavuyeho. Abo bose twari tuzi ko gushakisha ukuri bizabakomeretsa, kuko buri wese afite ibyo abundikiye aza kuhagaragara. Uko twakwitabiriye turaguhagurukira, dukora uko dushoboye kandi turacyakomeza. Ubu twujuje amezi atandatu kandi turacyareba imbere, turacyakomeza mpaka dutsinze tukageza ukuri mu Rwanda, bityo ukuri kukakura umwijima. Ndagira ngo nongere nifurize umwaka mushya muhire abatwumva bose, kandi mbasubize ijambo Bwana Yosef Ngarambe. Ariko nagira ngo nongere nanashimire Dr. Theogene Rudasingwa, cyane cyane mushimire by'umwihariko inyandiko ikomeye cyane aherutse koherereza perezida w'Ubufaransa Bwana Emmanuel Macron, amusobanurira ikibazo buriya bushotoranyi bw'u Rwanda n'impamvu zabwo, anamusaba yuko nka perezida w'Abafaransa arengera ishema ry'igihugu cye, ndetse akaba yanumva n'amajwi y'abantu baharanira ko iriya nyandiko ni inyandiko ikomeye cyane, kandi si ubwa mbere ateye intambwe agateza intambwe n'ibyo abantu baharanira, agatuma n'impaka zijya ku rundi rwego. Nagira ngo mushimire ahangaha. Murakoze.
Urakoze cyane Sixbert, nanjye rwose reka mushimire. Inyandiko yasohotse mu cyongereza, yari yanditse mu cyongereza ariko na version y'igifaransa nayo imaze gusohoka. Tuzakomeza kuyikwirakwiza kuko ni inyandiko ikomeye cyane, ni inyandiko yerekana bo turi bo, yerekana u Rwanda twifuza, u Rwanda rutazaba ruhimbira ibindi bihugu ibyaha kugira ngo habeho ahoreho inkeke, ahoreho ikintu cya tension cya buri gihe, ndetse bivanze mu by'ukuri n'ubucabiranya, kuko ikiba cyihishe inyuma y'uko kugerageza kwihata ubufaransa no kugira ngo iriya dosiye y'indege izatwekere. Wenda ngira ngo mugenzi wacu Theogene araza kujya ikivugaho ko nabyo biri mu bivugwa muri kino gihe. Tugiye rero kuvuga ku biri mu Rwanda duhereye ku biherutse, yewe harimo n'iby'iyo ndege no kongera gukangisha ko ngo bazoherereza nayo impapuro zihagarika abanyapolitike bagera kuri 13 n'abasirikare bagera kuri 20 aho ngaho. Ibintu mu by'ukuri banavuze mu mwaka w'2008 ntibigira icyo bitanga, ariko benshi cyakora ejo bundi bya mbere byo byaravuzwe cyane ku byejo bundi nabonye abantu babivuze rwose ari nk'utunyamakuru dutoya tutazwi two muri Afurika ivuga Igifaransa. Ubu wagira ngo noneho byabaye nk'ibya wa mwana murizi utarindwa urutozi. Duhereye kubiherutse bavandimwe Theogene na Sixbert, duhereye kubiherutse mu Rwanda, hari ibyabaye n'umunsi bigomba kurangira n'uyu munsi, nuvuga ya tariki ya 31 itariki aho abanyarwanda bahunze hagati ya 59 na 80 na 98 ngo bagomba gukurwaho statu y'ubuhunzi. Ibyo bikaba byaravuye ku butindi, ku bugome bwa Kagame yagiye akora nyine kugira ngo akomeze atoteza abanyarwanda bamuhunze by'umwihariko. Hari ikibazo cya Isiraheli n'u Rwanda, aho nyine Isiraheli iri mu gakungu n'u Rwanda ku itariki ya 28 rwose zeje ubundi mu kwezi kwa 11. Minisitiri w'intebe wayo yavuze yuko ngo bagiye gufungura ambasade mu Rwanda, ari nako mbere yaho gatoya ibyumweru bibiri mbere yaho gatoya bari bakoze ibintu byo gucuruza abimukira b'abanyafurika babacuruza na Kagame bakamuha amafaranga, ubundi agafata akazi ko kubagirira nabi, kuko niko bimeze sibwo bwa mbere binabaye, kugira ngo nyine Isiraheli ibikize nk'umwanda twarana byamaganye. Hari ikindi cyabaye muri uno mwaka kitari cyakuriye ifungwa ry'umuryango wa Sinapol Rwigara. Ibyo byatangiye nyuma birumvikana yoho agerageje kwiyamamariza umukobwa Diane Rwigara, noneho nyuma yabyo bamwangira kwiyamamaza mu kwezi kwa 9 batangira kutoteza umuryango no baranawufunga. Imanza zirakomeza zo kuburanira kuba baburana bari hanze zirakomeza muri ukwezi kwa 10 n'ukwa 11. Hari habayeho rero mbere yaho kwiyimika kwa Kagame mu ngirwamatora, akaba yararahiye tariki ya 18 z'ukwa 8, ariko ntashirwe nyine bugacya nyine nk'uko tumaze kubivuga yanjama uriya muryango yiciye n'umukuru wawo, no kuvuga Sinapol Rwigara. Mbere yaho gatoya mu kwezi kwa 7 hari habaye iraporo ikomeye cyane y'amapaji 42 mu Gifaransa na 40 mu Cyongereza. Raporo Human Rights Watch yahaye izina abajura bose bagomba kwicwa, ikaba ivuga ibyo kwica abantu mu by'ukuri bitanyuze mu nzira z'amategeko, kandi rero igihano cyo kwica ubundi byitwa ko ngo cyavuye, ariko iriya leta y'agatsiko nyine ihora ibeshya ivuga ko yakivanye, ariko irasaba no ku manywa y'ihangu ku mugani wa Kagame. Mu bindi bintu byabaye muri uno mwaka mu ntangiriro zawo, habayeho ishyingurwa ry'umwami Kigeli wa gatanu ndahindurwa, ibyo bita gutabarizwa, bikaba byarabaye tariki ya 15 z'ukwambere 2017. Ibyo leta y'agatsiko yafashe nk'aho ntacyabaye mu gasuzuguro kenshi cyane kadakwiye na gato. Nyuma kandi yo kurwana inkundu ritanga amafaranga atagira ingano ngo ibyo bintu bibere mu Rwanda, dore ko igice kimwe cy'abibwami bavuga ngo agume mu mahanga n'ubundi ntihaguye. ibyo rero nibutse yuko ugutanga ukwitaba imana kwa kigero wa gatanu ndahindurwa kwawe mu kwezi kwa cumi na kwawe ku itariki ya cumi na gatandatu z'ukwa cumi na cumi na gatandatu bisobanura yuko yashyinguwe yatabarijwe hashize amezi atatu yose izo manza ziri hari ariko yamara kugera mu Rwanda nyine agafatwa uko yuko byabaye ku buryo bugayitse mu karere turaza kureba ibyo muri Uganda uriya mwuka mubi by'u Burundi kiriya cyemezo cy'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha n'uko Burundi bwabyifashemo ndetse na Uganda na Tanzania turaza kureba kuvuga gato ya kwitorwa ya Uhuru Kenyatta muri Kenya muri Zimbabwe naho turaza kwibutsa gato y'ukuntu bahinduye ibintu ku buryo bw'intangarugero mu by'ukuri ntibahutaze cyane ntibice ntibanahutaze n'uwo bavanyeho muri Europe mu Burayi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika turaza kuvuga ku itorwa rya Emmanuel Macron ikintu nacyo abantu benshi bavuga ko ari ikintu gikomeye cyane mu mibanire y'isi kuko ni umuperezida ubona kugeza amagingo angahe afite ibikorwa bikomeye afite anubashwe n'amahanga mu Budage naho habaye itorwa rya Angela Merkel ni igihugu gikomeye cyane cyo cya mbere hano mu Burayi mu byerekeye by'ubukungu ariko rero uwo mu ministre w'intebe wari usanzwe akomeye cyane utagira ingorane ubu ngubu afite ingorane zo gushyiraho leta ariko ngo biriho birajya mu buryo turaza kureba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika uko ubu perezida bwa Trump bwagenze kuko bwatangiye niba nibuka neza mu kwezi kwa cumi na kumwe araza kutubwira neza Theogene tuze kureba wenda n'ibindi byagiye biba ibitero by'abateroriste ndetse biriho binavugwa no muri kariya kariya k'iwacu muvandimwe Theogene rero nyuma yo kuvuga ibi ngibi sinzi ko turi bibashe byose muri kino muri ino saha nagira ngo ufate ijambo uhere kuri ibyo by'u Rwanda izo za evenema zose ni ukuvuga ibyo bintu byose byabaye mu Rwanda ugira icyo ubivugaho noneho na mugenzi wacu Six Bear akunganya ijambo ni ryawe
murakoze Joseph kunsubiza ijambo dufite igihe gitoya cyane mu by'ukuri umunsi ni nowo kwishimira ibyo twanyuzemo ibyo abanyarwanda banyuzemo no kwifuriza abantu umwaka ariko ntibitubuza mu kanya gato dufite ngira ngo budusigaje igice cy'isaha gusubiza amaso inyuma gatoya wenda ibyo byose ntabwo umuntu ari bugende abivugaho ariko wenda umuntu yagira icyo avuga kuri bimwe icyo nagira ngo wenda ibintu bitatu nagira ngo mvugeho ni icyo kimwe wari utangiriyeho mbese bijyanye n'ibi bibazo ubutegetsi bwa FPLDMI bwa Kagame bukomeje gutera mu mibanire hagati y'u Rwanda n'Ubufaransa ariko urebye mu by'ukuri ntabwo ari ibibazo butera Ubufaransa ahubwo ni ibibazo byo mu Rwanda ubutegetsi bwa Kagame bushaka gutwerera abandi kuko buri gihe iyo ubutegetsi buri mu bibazo bitoroshye bugomba gushakisha abo bubitwerera nk'icyo rero wari umaze kuvuga cy'uko ubutegetsi bwa FPDMI bwishyuye abantu b'abavoka inaha ngaha ngo kongera kwandika indi raporo yemeza kandi ihamya ya verisiyo ya FPDMI mbese uvuga yuko uko ibintu byajya amateka y'u Rwanda ukuntu bwandikuye amateka y'u Rwanda nyine ibyo dusanzwe tubizi kandi tubivuga kuri iyi radiyo ni nayo mpamvu iyi radiyo ifite uruhare rukomeye cyane ibyo rero muri iyo nyandiko mwavuze iyo nandikiye umuperezida w'u Bufaransa namubwira ko impamvu buri gihe buriya butegetsi buzajya bugomba gushotora u Bufaransa ejo bizaba bushotora nako bushotora u Rwanda ubundi bugashotora u Burundi ubundi bugashotora Congo mu gihe bufite ibibazo nk'ibyo bufite ubu ngubu niko ruzahora rumeze kugeza igihe nyine abanyarwanda tuzarangiriza ibyo bibazo impamvu rero enye navuze impamvu ugomba guhora bukora ibintu nk'ibyo ngibyo iya mbere nyine ni ikibazo cy'indege kuko Kagame arabizi ko ari we ubazwa kandi uzabazwa ibibazo by'iyo ndege kuko niwe watanze amabwiriza bakwihanura mu gihe u Bufaransa buhora buvuga ko bukora iperereza nta gihe u Bufaransa buziyunga na Kagame, kuko iyo babibyukije Kagame bavuga ati ni jyewe bavuga barashaka kunkuraho. Ikindi cya kabiri ni uko hari impfu z'Abanyarwanda benshi, cyane cyane tuba tuvuga impfu z'Abahutu abaguye mu Rwanda n'abaguye muri za Congo n'ahandi hirya no hino. Mu byo Loni mu maraporo yagiye ikora ikavuga ko mu by'ukuri umuntu ashobora no kubyita genocide. Twebweho mu muryango wacu ishakwe ni ibintu byo dukomeyeho cyane byo kuvugisha ukuri ko nubwo habaye genocide y'Abatutsi ariko twebwe tuvuga ko habaye na genocide n'izindi mpfu nyine mu Bahutu. Ibyo rero mu guteza ibibazo ibindi bihugu abagerageza mbese kureba ukuntu icyo iyo kuganira kuri ibyo ngibyo cyangwa se kuvuga ibyo ngibyo byavaho, ahubwo tukahora turangariye kuvuga ngo habayeho genocide gusa y'Abatutsi kandi ubutegetsi bubereyeho kurengera Abatutsi. Ibyo rero ubutegetsi bugomba guhora bushakisha ko ibyo ngibyo bitakurikiranwa. Iyo ni impamvu ya kabiri. Indi mpamvu ya gatatu yanavuze ko bugomba guhora bukora ibintu nk'ibyo ngibyo ni ibintu mu by'ukuri bijyanye n'ukuntu u Rwanda rubayeho, ukuntu u Rwanda rumeze muri ibi. Ibyo ni ibyo duhora muhire ku radio ishakwe, sinabisubira. Uko u Rwanda tumerewe, uko Abanyarwanda tumeze, uko Abahutu bameze mu Rwanda, uko Abatutsi bameze mu Rwanda, izi mpfu ziduhoramo duhigwa twicwa gufungwa ubuhunzi, umwiryane ukiri mu Banyarwanda kandi ubona ubibwa n'ubutegetsi buriho. Ibyo no kuba abantu badahumeka mu Rwanda ntibabe bavuga bati tujye mu matora tuzahatane, Kagame akajya muri ayo matora ari wenyine akabona ijana ku ijana, kuba nta ushobora kugira icyo avuga muri media zose zikaba ziri muri control ya leta na FBL DMI, na societe civile ibaho, ibintu byose bitegekwa na FPR DMI na Kagame. Ibyo byose mu by'ukuri ni ibintu ndetse n'ubusumbane buriho muri ibyo ni ibintu by'ukomeza kuvuga mu gihugu Yosefu, ibintu bijyanye n'ubukungu n'imibereho y'abaturage uko bimeze n'ubusumbane buriho, kandi byose bigenda bikatwara kwa Kagame n'umuryango we n'agatsiko ke. Uko niko igihugu kimeze. Icya gatatu impamvu ibyo rero nabyo agomba guhashakisha uburyo iyo nkuru itagaragara, ahubwo haboneka inkuru yo kuvuga ngo we ndetse niwe mukiza mu gihugu, ahubwo dore abatera ibibazo ni abangaba, ni abanyamahanga, ni Abafaransa, ni Abagande, ni Abarundi, ni Abanyekongo, ubwo ejo ntazabura abandi acura nk'ukuntu cyajya muri bya bihe. Mwibuka hari Zimbabwe, hari Namibia, hari Angola, hari igihe hari South Africa ari we mwanzi. Ibyo ngibyo ni ibintu bihoraho. Ikindi rero ni uko u Rwanda mu by'ukuri rwo rucuri imigambi yo kudestabiliza akarere. Izo mpamvu ko ari ni ngombwa ko Abanyarwanda tuzimetiriza tukazimenya neza, ntabwo kandi ari ikibazo kiri hagati y'u Rwanda n'u Bufaransa, ahubwo ni igihebazo kiri mu Rwanda giterwa na FPRDMI na Kagame uyibereye ku isonga, kandi ibyo bibazo akabiteza ahubwo akarere, akabiteza n'andi mahanga. Ibyo rero ukuntu tugenda tureba imbere, ubwo mu bihe bya vuba umwaka utangira no muri uyu mwaka dutangiye, twizere ko tuzarushaho kongera gutera intambwe kugira ngo turusheho gusobanurira Abanyarwanda babyumve neza, tunabisobanure abagenzi bacu abaturanyi bo mu karere nabo babyumve neza kuko turi ku rugamba rumwe, ndetse n'abanyamahanga babyumve ko Kagame ntabwo abangamiye gusa Abanyarwanda, abangamiye abaturanyi mu karere kacu k'ibiyaga bigari, abangamiye Abanyafurika muri rusange, ariko abangamiye n'umutekano ku isi kubera ibyo bibazo agenda atera kandi udashobora gufungira mu gihugu. Ibyo rero ni ibintu mu by'ukuri iyo dusubije amaso inyuma umuntu yaheraho. Icyo ni kimwe, ariko ikindi kijyanye nabyo wari umaze no kubivuga Yosefu, ni nyine ni ibyabaye ibyo by'uko kwimika kuba umwami w'ikirenga uzahoraho, byo gutoteza imiryango y'abatutsi bisa nkaho aha gasopo abatutsi kuko ubundi Kagame yitwa ko yagiyeho kurengera abatutsi niwe mukiza w'abatutsi ariko ibi ukuntu atoteza none uyo miryango y'abatutsi abo yica uyu munsi mwibuke ko 31 ubundi mu byukuri nibwo twibuka mu bo twibuka benshi bamaze guhitanwa na buriya butegetsi bwa FPDMI twibukamo na Patrick Karegeya mugenzi wacu wahitanwe n'ubwo butegetsi n'abandi benshi ariko ibyo byose byerekana nyine uko ubutegetsi bumeze ko nabo bwitwaga ko bwagireho kurengera ubu ngubu nabo biyongereye kubo bwari busanzwe butoteza ndavuga nyine abahutu ubutegetsi bwasize icyo cyaha ngo cy'ubwicanyi cya genocide ibyo ngibyo rero ni ibintu nabyo tugomba kumenya uko ubwo butegetsi buteye n'uburyo tugomba kurushaho gufatanya nk'abanyarwanda kugira ngo tuzashakishe umuti w'icyo kibazo ikindi wari uvuze nyine n'icyo itanga ry'umwami n'uburyo uko byagenze ni ibintu nyine bikojeje isoni cyane ntabwo ubundi ntabwo akavuze ngo Kagame w'umututsi n'aba bantu bo muri FPR ngo bo batutsi ntabwo wagatekereje ngo nibo mu by'ukuri bagakoze ibintu by'urukozasoni cyane uko iby'umwami Kigeli Ndahino uko byamugendekeye n'amaherezo ye ukuntu yaguye mu mahanga ntabwo mu by'ukuri iyo aba wakoreshaga iyo logique y'ubuhutu n'ubututsi ntabwo wagatekereje ngo Kigeli Ndahindurwa niwe wakabujijwe gutahuka ngo arinde apfire mu mahanga akoze isoni u Rwanda akoze isoni abanyarwanda twese kubera ko nanjye ubwanjye nibariyemo numva ikintu cy'umwana kandi nahoraga mbivuga ataranatanga yuko mu by'ukuri ikintu cy'umwami gusazira mu mahanga ari ikintu tuzahora nanga mbese nk'iki sinzi uko bakine nk'ikizinga ni ikizinga kuri twebwe twese kuba umwami yaraguye mu mahanga nyuma y'imyaka 50 n'umusago nibyo ngibyo nagira ngo mbe mvuze mu byo twibuka ibyo mu karere no muri Afurika n'ahandi hirya no hino buriya tuzagenda tugira umwanya wo kugira igihe tubivuga Imana niduha amahoro muri 2018 Yosef ngusubije ijambo
ndagushimiye cyane rwose urabivuze nibyo wenda Sixberry yifuza kugira icyo yongeraho yafata ijambo
ya murakoze ndumva mu by'ukuri ibintu bikomeye cyane byabaye muri uyu mwaka turiho dusoza uyu munsi bikomeye Dr. Théogène Rudasingwa amaze kubivuga kwiyimika kwa Kagame kugira ngo azategeke muri 34 navuga ko ari cyo kintu gikomeye cyane nubwo we yiyimitse nyine abona ari ikintu kimuhaye amahirwe yuko ngo azayobora ageze muri 2034 ariko mbona ari na kimwe mu bimenyetso by'amarembera y'ingoma ye kubera yuko ikintu nka kiriya ntabwo ari ikintu kizasiga ubusa ngo azayobore ageze kiriya gihe cyose ndetse unarebye n'igihe yafatiye ubutegetsi ndavuga igihe FPR Inkotanyi yafatiraga ubutegetsi muri 1994 nubwo yari vice perezida buri wese arabizi ko ari we wayoboraga u Rwanda ko ari we muntu wari ukomeye hariya ni nawe bitaga mu gifaransa ngo l'homme fort birumvikana ko kuva icyo gihe kugeza ubu noneho ngereho iyo myaka 22 nayo ariho ashaka kugeraho yaba arushije n'abami bategetse u Rwanda kuramba ku butegetsi ku buryo rero ziriya nzozi ntabwo azazikabya kubera ko cyane cyane binagaragara ko yananiwe no kuba umwami utanga amahoro igihe amaze ku butegetsi yarakwiye kuba ubu ngubu bavuga amahoro n'amahoro abanyarwanda bayabona koko kubera ko yafashe ubutegetsi avuye mu ntambara yenda abantu bakavuga bati nibwo akiva mu ntambara birumvikana ntabwo arashira igihunga cy'intambara ariko noneho hashize imyaka 20 aracyavuga intambara aracyavuga ko yugarijwe hirya no hino, aracyavuga ko abanye nabi n'abaturanyi. Nahoze numva ijambo yavuze avuga ati igihugu cyacu cyugarijwe n'abanzi, akavugamo ndetse n'igihugu cya Uganda aricyo cyamushyize ku butegetsi, akavugamo n'igihugu cy'u Burundi. Ndibuka ko abari ku butegetsi mu Burundi icyo gihe nabo bamufashije gufata u Rwanda, nyine gufata leta ya Kigali. Akavuga ati bya Tanzania nabyo Imana yonyine niyibizi, nabyo bikaba byumvikanisha ko naho nyine batumvikana. None ugasanga nyuma y'imyaka 20 n'indi ate ayobora u Rwanda aravuga ati nta mahoro, n'ubu nta wamenya uko ejo buzacya bimeze. Bikaba bigaragaza ko nawe ubwe nk'uko asoma ubutegetsi bwe umusaruro wabwo, nawe ubwe aremeza ko ntacyo yagezeho, kuko ikintu cya mbere abaturage baba bashaka ni amahoro, icya kabiri abaturage baba bashaka ni ubwisanzure. Ibyo nakwita mbese ubwisanzure, ukwishyira ukizana, biriya bijyanye n'ibya demokarasi, biriya nabyo ntacyagezweho ntacyo, kubera yuko Kagame nyine yavugura itegeko nshinga akoresha kamarampaka y'igitugu, avugurura itegeko nshinga kugira ngo rimwemerere gukomeza kwiyamamaza ubuziraherezo, nawe agira atya aritoresha hafi 100%. Abagerageje guhangana nawe mu matora, ababigerageje cyane cyane navuga nka Diane Rwigara, abaramufunze, amufungana n'umuryango we wose, ndetse numvise no muri discours ejo bundi asobanura yuko ngo nyine ariho yatumuriwe muri gereza, ngo kubera ko yishinze abamushukaga ngo akaza kwiyamamaza, ukumva ko icyo yamuhoye ni icyo nta kindi. Abandi bageragezaga ku gukora ibikorwa bya politiki mu gihugu byo batavuga rumwe na leta, nubwo yenda nabyo bifite amakimwa yabyo, nk'abari mu ishyaka rya FDL Inkingi, abari mu buyobozi bwaryo mu Rwanda bose barafunzwe, bafungirwa rimwe n'ubu baracyafunze. Hanyuma abandi bashakaga kujya gukora politiki mu gihugu nabo ntabwo byabahiriye, ndetse n'abatavuga rumwe na leta bari mu mahanga natwe twese turahigwa bukware, bamwe barishwe biciwe mu mahanga, abandi bararusimbutse, abandi baragambaniwe ku buryo aho bagiye bagenda barwana n'ibipapuro bya leta byo kubafata. Ugasanga rero ikintu ikibazo gikomeye cyane, kuko leta yacu, leta y'u Rwanda, bigaragara ko umusaruro wayo ntawo, haba ari ku mahoro mu gihugu amahoro ntayo, haba ari ku rwego rw'ubwisanzure bw'abaturage nta ibyo nta bihari. Ikindi nanone cyavuzwe cyane muri uyu mwaka kandi kigaragaza ingufu nkeya za leta, ni ikibazo cy'inzara mu gihugu hose. Inzara y'abantu bagiye guhungira mu bihugu duturanye, ngabo muri Uganda, ngabo muri Tanzania, ngabo mu Burundi, ngabo muri Congo, abantu bahunga bashakisha icyo kurya. Ariko muri icyo gihe leta ikaba yabiciye hirya no hino, ivuga yuko ngo yakoze ibitangaza, ivuga yuko ngo ari kimwe mu bihugu bya mbere ku isi biriho bitera imbere, bitera ibitambwe binini cyane, nyamara abaturage bariho bahunga babuze icyo barya. Ku byerekeranye rero na bira bikorwa bindi byabaye nka biriya byo gufunga ba Rwigara, nimaze kubivugaho, biriya ni ibintu by'urukozasoni. Gufunga Diane Rwigara, agafunganwa na nyina, agafunganwa na murumuna we, mu bikorwa bigaragaza ko ari ukubahonyora kubera ko yashatse kwiyamamaza, biriya ni urukozasoni, cyane cyane ku bantu b'abacikacumu bavuga bati ubutegetsi bwa FPR Inkotanyi nibwo bwatumye turokoka, noneho bukaba bunageze naho bubacunda ikoba, aribwo buriho bubatoteza ubu ngubu. Hari n'ikintu cyo gufunga abasirikare cyariyongereye muri uyu mwaka, nta kwezi na kumwe kwari kwashira tutumvise abasirikare banaba bo mu nzego zinyuranye batawe muri yombi mu buryo budasobanutse. ikibazo cyo kurasa abaturage ku gasozi ku manywa y'ihangu nk'uko Kagame yari yarabibwiye abaturage ari Nyabihu ubwo yigeze gusura ku karere ka Nyabihu akavuga ati turaza kujya tubarasa ku manywa y'ihangu kuko ibyo byarabaye haba ari aho muri district ya Nyabihu haba ari mu karere ka Ngororero haba ari mu karere ka Rubavu ingero zabaye ni nyinshi ndetse ndibuka igihe hakorwaga raporo y'umuryango umuryango icyo gihe muri iyo raporo bavuze batanze ingero z'abanyarwanda bagiye baraswa mu buryo nk'ubwo ngubwo budasobanutse bakaraswa n'abasirikare yenda zo ugasanga nk'umuntu ngo yibye igitoki baramurashe umuntu yibye itungo baramurashe kandi ku manywa y'ihangu ndibuka ko icyo gihe leta y'u Rwanda yafatiye umucyuho ishakisha abandi bantu bakiyita ba bandi bishwe noneho bakiyitaho bavuga bati barabeshya ntaho nagiye ntawa ndashe nibyo bavuga nta nibyo nabonye nyamara byaje kugaragara nyine ko ari bwa bujura ko ari ya leta ishingiye ku kinyoma ikindi n'umuntu yavuga ni biriya byo gukomeza gutoteza ibihugu duturanye no kubishotora hari ugushotora Uganda hari ugushotora Burundi ndetse na Congo na Tanzania biriya nabyo ni ibikorwa bikomeye cyane kandi bigaragaza ko byakomeje byariyongereye muri uyu mwaka ku buryo umwaka wa 2018 abanyarwanda umunyarwanda wari wese ushyira mu gaciro yaba ari uri mu gihugu ari n'uri hanze baravuga bati intambara izaba muri iki gihugu noneho izakora ishyano umuntu wese arabona intambara tuyikozaho imitwe y'intoki kubera ko leta nta bundi butegetsi ifite butari ubwo gushotora abaturage ibindi wari wavuze numvise Dr. Theogene nabivuzeho bihagije ku buryo ntakwirirwa mbigarukaho murakoze
urakoze cyane SixB nagira ngo ahubwo Dr. Theogene mubaze yabaye mu diplomate bakiri mu ishyamburo ye niko umuntu yabivuga ariko na nyuma yaho aza kuba ambasaderi mu muryango w'abibumbye ndetse na Washington ejo bundi mu itora ry'ugomba gutegeka inama utegekana ko abadepite utegeka abadepite bo mu muryango wa Afrika y'Iburasirazuba hatowe Ngoga abarundi n'abanyatanzania barabyanze n'ejo bundi ndetse Perezida Nkurunziza kuri radio imwe muri za radio zikomeye nduva ari BBC ni batari ijwi rya Amerika ni BBC ntekereza aherutse kuvuga ati ntabwo tuzigera tumwemera ati ikindi cyo ntabwo tuzigera dukomera amashyi igihugu cy'u Rwanda kidutera ibibazo kidadushakiraho amahoro nagira ngo ako kantu ugira icyo ukavuga kuko ni ibintu bitoroshye mu itora barasohokaga ikindi cyo baravuze bati nubwo atowe ntituzigera tumwemera nabyiyumviye ubwanjye rwose mu ijwi rya perezida ijambo ni ryawe muvandimwe Theogene
nibyo koko kandi birumvikana icyo Burundi buvuga ndetse urumva ko n'abatanzania mu gikorwa cya solidarity cyo kwifatanya n'u Burundi kandi kubera ko bazi imikorere ya FPDMI na biriya byo mu by'ukuri ubona ngo ni itorwa rya Ngoga kandi Ngoga nyine ni bene wa mu ntore za babandi bita ngo ni ntore za FPDMI mu by'ukuri akorera DMI Ngoga kuva akiri na atarabana
ni umu DMI rwose
burya Ngoga akorera DMI urumva kugira ngo bya mikorere yo duhora tuvuga abanyarwanda bagomba gusobanukirwa n'amanyamahanga ari muri gahunda tugomba kwemeza kandi tugakora twishishikariye kandi dushiritse ubute n'ubunebwe kwerekana uko DMI ikora tekereza DMI ubungubu uretse ibyo ikora mu Rwanda n'ibyo ikora abanyarwanda hirya no hino kuba ariyo iyobora za ambasade araba ariyo iyobora press itangazamakuru mu gihugu aba ariyo iyobora societe civile mu gihugu aba ariyo ikora za business ziriya zo mwumva za Crystal Ventures kuba noneho ubungubu umuntu wa DMI ari ukuriye iyo nteko ya East African Community urumva abatanzania bo hamwe n'abarundi barabizi kuko burya ari ubugande nubwo ubugande nyine bwo butifashe nk'ukuntu aba Tanzania n'Uburundi bifashe ariko ibyo bihugu uko ari bitatu Uganda Tanzania n'Uburundi baziko DMA ikora nta kuntu rero koko nange ndi inkuru nziza nta kuntu nashobora kwemera ngo njye mu nteko nk'iyo ngiyo ngo kuzajya nkomera amashyi DMA kubera ko nicyo mu by'ukuri bivuze ahanini rero buriya hari amafaranga menshi menshi baba banyanyagije mu bantu turacyagerageza kureba uko byagenze ariko buriya ni ibintu byo baba byema amafaranga menshi bagasezeranya abantu benshi ibintu byo muri Afurika rero nyine urabizi ntabwo wenda twakwirwa tubivuga dutyo batazagira utwumva nabi ngo baguze abadepite ariko icyo nzi cyo hari amafaranga menshi yanyanyagijwe muri kiriya gikorwa jyewe rero mu by'ukuri nemeranya n'ibyo n'ukuntu nguru nziza abisobanura ndetse n'abatanzania nta kuntu ibyo bihugu byakwemera ngo noneho bajye bajya gukomera amashyi DMI nk'ukuntu nubwo tutabonye umwanya wo kubivugaho ariko twagize ibiganiro birambuye kwerekana ibyo u Rwanda FPR DMI bagerageza gukora muri Uganda ubu ngubu byateye ubushyamirane butoroshye na gato hagati ya Uganda n'u Rwanda ibyo byose mbese ni muri za ntuza za tactique z'uko DMI FPR DMI bakora kandi urabona ko mu karere mu by'ukuri batangire kugenda baba isolated ni nko kuvuga ko mu by'ukuri abantu bagenda batahura imikorere ya FPR DMI
baraba izure bariho barahabwa akato
barimo guhabwa akato nicyo mu by'ukuri mu rwego rwa diplomasi umuntu yavuga ko abantu bakomeje kubatahura kumenya uko bateye n'imikorere yabo amaherezo koko nk'ukuntu Sixberry yaramaze kubivuga iyo ugiye kureba ibyangombwa bitera intambara bitera imvururu hagati y'ibihugu ndetse no mu gihugu byo iyo urebye u Rwanda rurabyujuje hafi 100% igihe ibyo bintu bizasandarira nta wukizi ariko iyo ushyize hamwe ibyo bimenyetso byose ni ibyerekana iki ni ibyerekana yuko mu by'ukuri u Rwanda n'akarere mu minsi iri imbere nta mahoro na gato tuzaba dufite
nagira ngo tujye mu musozo rwose ukomeze gato Sixberry araza nayo kubona ijambo ukomeze uvuga uti muri 2018 ibintu turabibona gute haba muri ako karere wabivuze ariko burya amagambo akomeye kuyasubira muri byiza mwaka wa 2018 turawubona gute ku Rwanda rwacu ku karere kacu ndetse natwe ku mikorere yacu nko muri nk'umushyaka ishakwe kuko icyo tugamije ntabwo ari uguhora tuvuga ibyo Kagame yakora ni ugukora ku buryo ahubwo ava ku butegetsi vuba cyane ijambo rya
urakoze Joseph wenda natangiriye nakurikije nkumereje aho nari ibyo nari maze kuvuga nk'ibyo Sixberry yavuze avuga ati ibimenyetso byose birerekana amahoro make mu karere k'iwacu iyo ugiye kureba rero hari ibintu bibiri bishoboka ku Rwanda no mu karere iwacu k'ibiyaga bigari icya mbere cyo tugomba gushyiramo imbaraga nyinshi ni ikintu kijyanye na diplomasi kuko burya diplomasi wavuga uti inshingano za diplomasi ni izi muri rusange uretse byinshi bishobora kuvugwa ariko diplomasi igaragara cyane mu bihe nk'ibi ngibi bikomeye haba hari amahoro make ureba ubushyamirane mu gihugu ndetse no hanze yacyo nk'ukuntu bimeze iwacu diplomasi bifite ibintu bibiri ifite ibintu mbese intego nk'ebyiri intego ya mbere ni ukubuza intambara kuko intambara ibamo gutakaza ubuzima bwinshi no gusenya ibihugu ibyo ntitwakwirwa tubisubikamo kuko turi ikizibiti u Rwanda ni ikizibiti uko byatugendekeye muri 1994 turakuzi ubuzima twatakaje ntitujya tubivuga twebwe mu ishakwe ntabwo tuzi niba umubare w'abanyarwanda ubaze abatutsi ukabaza abahutu bamaze gupfa bapfuye kuva intambara ya FPR itangiye kugeza kuri aya magingo wasanga tumaze gupfusha abahutu n'abatutsi hafi 2,000,000 ntitubiza ariko ibyo ubwo bushakashatsi amaherezo na leta izajyaho nyuma ya FPDM FPDMI ibyo bintu tuzakomeza kubiharanira kugira ngo tuzamenye twapfushije nde baguye he bishwe n'abandi iyo rero tuvuga ngo diplomasi ifite inshingano ya mbere yo kubuza intambara ko yabaho ariko kubuza intambara kugira ngo ibyo twifuriza abanyarwanda n'ibyo twifuriza akarere biboneke hadatakaye byinshi hadatakaye ubuzima bwinshi hadatakaye kwangiza ibikorwa remezo by'ubukungu hadatakaje imibereho y'abaturage tudatakaje abaturage ni ukuvuga mu cyongereza umuntu avuga ngo bya bindi twakomeje dusubiramo wigeze kwandika ngo intambara ni ugukomeza politiki mu bundi buryo war is a continuation of peace by other means niko mu cyongereza bakivuga impamvu nuko diplomasi mu bihe nk'ibi ngibi ishakisha cyane ngo ese twabuze dute intambara ariko bitabujije ko habaho impinduramatwara mu Rwanda hakaboneka n'amahoro mu karere iyo niyo ntuza inshingano ya mbere ya diplomasi inshingano ya kabiri ya diplomasi ni ukuvuga ngo haramutse habaye intambara abari muri iyo ntambara ku ruhande ruri mukuri mu ruhande rwashowe mu ntambara mu ruhande rw'abaturage bashowe mu ntambara mu bantu duhanye imbibi ni ukuvuga biriya bihugu birengana haba Uganda haba Burundi haba Congo cyangwa se n'ikindi cyaba cyavutse nka Tanzania ese iyo koalisiyo y'abaturage y'abanyarwanda n'ibyo bihugu bivuga ko birengana kubuko Kagame ahora bishotora ese byarwana bite iyo ntambara kugira ngo biyitsinde reka icyo ngicyo ndagira ngo ngisubiremo abantu bacyumve neza ukuvuga ngo objectives za diplomacy no kuvuga ngo reka duhoshe intahe kugira intambara ibaho ariko ibyo twifuza by'impinduramatwara mu Rwanda bibeho n'abatuye kariya karere biriya bihugu tubanye imibo bigira agahenge bigira amahoro ariko biciye mu nzira y'amahoro ibyo nibyo tumazemo hafi imyaka ingahe turimo kwigisha ariko nubwo bitashobotse ntibivuga ko iyo diplomasi tutayikomeza nibura ikomeza gusobanurira no kwerekana ubivuga kariya gatsiko FPDMI ibibazo batera u Rwanda n'ibibazo batera karere indi rero objective kabiyo ngiyo nayivuze ngo haramutse habaye intambara kubera ko ibindi byose byananiranye ese abanyarwanda bifatanyije n'ibihugu by'akarere barwana bate iyo ntambara kugira ngo bayitsinde vuba kandi bayitsinde hatabaye kongera kumeneka amaraso miliyoni ebyiri z'abanyarwanda nk'uko byagenze muri 1994 urumva ko byombi ni amahurizo akomeye cyane ariko ayo niyo mahurizo aturi imbere umuntu w'umuyobozi mu banyarwanda bari muri opposition umuntu w'umuyobozi wa biriya bihugu duturanye mu karere ikintu gikwiriye kuba kituraza ijoro dutekerezaho n'izo objective uko ari ebyiri ese dushobora gutsinda intambara ariko ibyo twifuriza abanyarwanda bikaba ibyo twifuriza akarere bikaba cyangwa se amaherezo araganisha mu ntambara ariko se niba iyo ntambara ibaye abanyarwanda bafatanye bate n'abantu batuye akarere kugira ngo irwanywe itsindwe nako abarwanya iyo ntambara bayitsinde ariko bayitsinde hatabaye ikiguzi nka cya kindi cyo twabonye muri 1994 Joseph ugiye ndumvise arizo nizo objective za diplomasi kandi urebye mu by'ukuri ubu ngubu igikorwa nyamukuru tugomba kwimiriza imbere tugomba gutekerezaho cyane tugafatanya n'abiri bihugu byo mu karere tugafatanya nk'abanyarwanda tugafatanya n'abandi bantu mu by'ukuri press hanze aha ngaha itangazamakuru ryakomeje kwerekana uburyo Kagame abangamiye u Rwanda n'abandi tugafatanya n'ibindi bihugu bireba ububi bwa Kagame tugafatanya n'abandi bantu mbese bagira solidarity n'ikiremwa muntu bakabona ko tubabaye cyane ariko dufite ubushake n'ubuyobozi bwo kugira ngo dufatanye duhindure ibintu uko biteye mu gihugu cyacu iyo niyo objective ya mbere nabona Joseph jewe numva dukwiriye gutekerezaho ariko sitwe gusa ntabwo twebwe tubangamiwe na FPDMI Kagame hari nabandi nico navuga Joseph
ndagushimiye cyane rwose wavuze uti ayo mahuriza akomeye izo defi izo challenge mu byukuri turazifite muri mwaka wa 2018 kandi tuzende tubiganiraho tuzabigarukaho twerekana inzira muvandimwe Sixbury rero no gusoza noneho ijambo rya nyuma ryo gusoza rigufi tukaza kuri ha Dr. Theogene Rudasingwa ijambo ryawe Sixbury
ya murakoze bwana zifungarambe koko uyu mwaka wa 2018 ni umwaka nanone ugiye gukomera cyane mu mateka y'u Rwanda ndahamya ko ingoma ya Kagame amarembera yayo azarushaho kugaragara ku buryo rwose nta n'impaka zizaba zisigaye umubano w'u Rwanda n'abaturanyi uzarushaho kuba mubi kubera ko uko bimeze ubu ngubu biragaragara ko inzira umubano w'u Rwanda n'ibihugu duturanye umubano umeze biragaragara ko inzira ari cyane ndiko bizugenda nabi ikindi nanone hari na ruya rubanza rw'abarashe indege yari itwaye Habyarimana ntaryamira Kagame yahiye ubwoba atanguranwa imbere nyine nk'uko Dr. Theogene Rudasingwa bivuze akoresha ziriya nyandiko nako akoresha ya raporo Muse yo kugira ngo atanguranwa imbere yerekane ko France ari bwo nyirabayazana ko bwagize uruhare muri genocide ari uburyo mu byukuri bwo guhunga ikibazo no kurangaza isi n'abanyarwanda byaragaragaye rero ko iyo raporo nubwo yakurikiwe n'inyandiko zo guta muri yombi cyangwa gushakisha bamwe mu bategetsi b'u Faransa ngo bazafungwe bazafatwe bashyikiriwe Kagame bafungwe ikigaragara ni uko iriya raporo yafashe ubusa ariko rero noneho iperereza ryakozwe n'abafaransa rikaba rimaze imyaka myinshi cyane rigeze ku ndunduro umutima wa Kagame uradihaguzwa ariko abanyarwanda ni nako abanyarwanda twese dutegereje ko icyo kintu kiva mu nzira noneho amahurizo ari aho ngaho yose akajya ahabona n'ubu Faransa nabwo ubwabwo bugashobora kwisobanura no kugaragaza ukuri nyakuri nk'igihugu koko cyakurikiye ibyo mu karere ndetse nk'igihugu nacyo kiriho gitungwa agatoki ikindi kigaragara nuko nk'uko Dr. Theogene abivugaga avuga ati mu mahurizo hari icyo kibazo cy'uko mbese haramutse habaye intambara ukuntu intambara nyine yabaho kandi igihugu nticyongere gutembamo imivu y'amaraso nk'ihateguye muri za 1994 koko rira ni ihurizo rikomeye cyane kandi intambara irahanuka ukuntu bimeze kugira ngo koko hazabeho inkundura yo kuvana ku butegetsi umunyagitugu Kagame iyo nkundura yo guhitana abanyarwanda babarika ntabwo byoroshye ni ihurizo rikomeye cyane nkaba mbona mu ngingo nako muri za mu ntego dukwiye kuba kwiha nk'abantu bakora politiki baba ari twe mwishakwe Rwanda Freedom Movement haba ari n'abandi bakora politiki mu Rwanda ni ugushakisha ukuntu abanyarwanda barushaho gukanguka bakamenya ko mu by'ukuri ikibazo dufite umwanzi dufite utubangamiye ari ubutegetsi bw'agatsiko ka Kagame abantu bagasobanukirwa n'icyo kibazo maze abantu bakarushaho gutekereza ko guharanira amahoro ya buri wese ari uko nguko nyine guha akato ako gatsiko ka Paul Kagame bityo abanyarwanda bagaharanira ukwibohora bashyize hamwe abahutu igihugu cya buri wese azibonamo buri wese azabonamo amakiriro igihugu mbese buri wese azishimira ko akomokamo ndetse n'abamukomokaho akabona ko azaba abasigiye amahoro muri icyo gihugu birumvikana rero ko aho hantu harakomeye ni ngombwa ko abantu basobanukirwa bihagije noneho ibintu usanga abanyarwanda ibintu bicamo ibice abanyarwanda cyangwa se n'ubwironda abanyarwanda bagenda bagira bashingiye ku moko cyangwa ku turere icyo kintu abantu bakakirenga bakageraho bashyira hamwe bashingiye ku nyungu za politiki babona zagirira umunyarwanda uwo ari we wese akamaro, aho kugira ngo bagende bishyira hamwe bashingiye ku moko yabo cyangwa ku turere bakomokamo. Icyo kintu gikwiriye gucengera mu bantu kugira ngo iki gihe tugezemo gikomeye two kuzagipfusha ubusa, kugira ngo abantu barusheho gukanguka, abantu barusheho kumenya icyo baharanira, abantu biyamburiye imyambaro yo guharanira ubwoko bwabo n'uturere bakomokamo cyangwa n'ubutegetsi babayemo, ahubwo abantu baharanire rwa Rwanda ruduha amahoro twese. Numvaga ari byo ngibyo nakongeraho, Bwana Yozefu, murakoze.
Ndagushimiye cyane. Ntabwo iriya ngoma mbisha ya FPRDMI igomba gusimburwa na FPRDMI ya kabiri, cyangwa se ngo simburwe na MNDCDR, ryaba ari ishyano ku gihugu. Ibyo tugomba kubirwanya. Muvandimwe Theogenie, nka perezida w'ishyaka Ishakwe, watangiye wifuriza abanyarwanda n'abayoboke b'ishyaka Ishakwe umwaka mushya muhire, ugenda dusatira. Twarebeye hamwe, twashubije amaso inyuma, tureba ibintu by'ingenzi byabaye muri uno mwaka w'2017. Mbashimire wowe na mugenzi wacu 6B, ukuntu mumwerekeje n'amaso imbere, mukavuga ibyo tugomba gukora, ibyo twebwe twitegura gukora, n'ibyo muhamagare abanyarwanda gukora kugira ngo impinduka izabe itsinde iganze kandi hatamenetse amaraso menshi y'abanyarwanda. Ijambo risoza ni ryawe, Muvandimwe Theogene.
Yewe Yoze, naba ndondogwe nongeye nkagira ibindi mvuga kuko nta bindi bishya mfite. Nagira ngo rwose mbonereho umwanya wo kukwifuriza uwe na radio Ishakwe umwaka muhire wa 2018, nkwifurize amahoro iwawe mu rugo, nifurize 6B n'abiwe mu rugo, bavandimwe bacu tuyoborana uyu muryango, kubifuriza amahoro nihirwe mu mago yabo. Nifurize abayobozi bose bishakwe n'abayoboke bacu n'abanyarwanda n'abanyamahanga badushyigikiye, tubifurize umwaka w'2018 uzaba umwaka wo kongera gutera intambwe, uzaba umwaka w'uburumbuke. Ubwo nabameniye ahangaha, Yozefu.
Urakoze cyane, tunashimira kandi Imana. Mwari kumwe nanjye Joseph Ngarambe hamwe na Dr. Theogene Rudasingwa na 6B Musangamvura. Mukomeze rero mugire umwaka mushya muhire, ndetse muzatangire uyu mwaka wose mufite
Menya kwa Ruhu, Ruhu wagiriwe, kaho nawe. Just got done.